Na enjoy nikiwa na Yesu, amani tele kwake Baba naipatae. Leo baraka imeshuka kwetu, piga kelele tumevuka umwakae. Baba nataka pesa, lecho kama teso, itani ameni pesa, temefika mwisho. Baba nataka pesa, madeni ameni chosha, ipate hata gorofa, mwenye nyumba ananipa presha.
Hela, 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 hela,
hela, hela,
Mungu Baba, nime hela.
Baba nipea,
yeah. Hela, 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 Mungu Baba nipea. Hela, 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 Yesu Baba, Yesu Baba nipea.
Hey, Bwana shuka hapa, gusa hapa, vikwazo majaribu tumeshinda, haswa tunafunga mwaka.
Ee Bwana shuka hapa, gusa hapa, vikwazo majaribu tumeshinda, haswa tunafunga mwaka. Ee Bwana shuka hapa, gusa hapa, vikwazo majaribu tumeshinda, haswa tunafunga mwaka.
Hosana, hosana, haleluya. Hosana, hosana, haleluya.
Hosana, hosana, haleluya. Hosana, 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 haleluya. Hosana, hosana.
Baba nataka pesa, lecho kama teso, shetani amenitesa, imefika mwisho. Baba nataka pesa, madeni yamenichosha, pate hata gorofa, mwenye nyumba ananipa presha.
Hela, 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 hela,
taka pesa.
Mixing Doctor.